gudoomiyaha maamulka degmada Walween ee gobolka Shabeellaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixakiin Cabdullaahi Maxamed ayaa ku jawaabay codsi dhawaan iyo dirsadanka shacabkii dhawaan iyo kubogtaali tuulooyin hoosadanka degmadaasi anaas ooyo saameeya fataadkii uu sameeyay wabiga Shabeelle qoysaskan ayaa waliba la diirsay bucooyin kalanka talgali in la saarada minute korsho Waliban iyo maamulkan kuma hadnageena sida degdegi la iyo markaasi la ku jawaabi otsho
dadomiye garatay taw maamul aad degmadan in qoy markeen in qoy alxamdulillaah in walay in sheenani wal waraa ku otsan wali ku otsan baad yaan in sheeni baad yaal kaan in nisi haddana may ku otsadaan wal kul ku sii badan in in soo kordhiyo haddana baad yaalka dadka miyar barakaca baadu ki goosati mina kala bara taaginta bacni hada degdeg hadan dadkaas soo ka dhimaatiro wali kala dhimaan raashin la baahay dadomiya mahadsanta baahidaana no jawaabi baa garad nin koy walaa su'aal baadaa baadaa hadana nin sheere maasha Allah
darad ya anta koyn darad markii anta koyn dadkii intoon ku yaraay boqol goos iimeelo sa ka qiyaasani hadin dumay degan ila 300 goos degan meelum meel oo nus kilometir hatta aan jirna afar qaybood kale oo qahooti aad degan oo hadda bar arag ninyato oo in deerni meel aanu ka ayni 180 asin markii in yar 200 wal dheer ayaa ka dhiman inta naftirsheed marka maamulka degmada ila khair Allah siyo iyo bilaabeen daraad baahida oo in gudduun si degdeg ah soo gujibaabeen haddana wali dhiman hay'ada samafalka maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ay ku codsadaan in diyaarintaan si degdeg ah soo gujibaabo wal walba wal iyo ku daran may ku daran lanka markii uu hooyay haysto uu guri tabe hooy ma haysadaan beero joos ku tabe godadkii misgaan tiriyas ku tabe walaashay ninkii hoola dhaqada walaashay gaba iyo taaganyi ilaa meedii hoola daaqayeen biyo galeen
dhinikaada masuuliyiin ku deertay maamulka degmada Walween iyo codyaalka dhaqanka yasaas oo kala mar kale da baaq aan diranga hay'ado ku shaqeeyo arimo samafalka
gombalati baahida ee qeylida dadkii isugu barkeen biyo marka maylana aan ku horta geega daraad markii baahidiyo isugu jawaabeen oo andaleen qoy oo abash badan ay soo jeedsadeen si degdeg waa gudoomiyaha degmada Walween Cabdixakiin Cabdullaahi Maxamed oo is markaas oo farcelintaas ku dhiibay sababta sheega haddii geega umadaan Soomaaliya meel kasto loo maadam umad kasto mas'uul meel lato umadaan gobolka Shabeelaha hoose gaar ahaan degmada Walween waa mas'uuliyadda ninkii qaad Cabdixakiin Cabdullaahi waay wadana gudoomiye adan daraad markii baahidan shacabkan iskii jeediyeen oo maadaama si dhaqsi ahaan soo ku jawaabti aad igaalanka mahsan
oo bana aadin ah heersheeyay ka faydan hadii qadaaw iyo hadii qoodaaw dhatiyo heershow ka faydan dibaatadu inta hadda ki haysto dagaasheed bidii ilaahay sheen soo fukri iyo soo buri marka ma ilaayn baahid inay walin qabado aakira walin iska badaw mal walin isku baahayna mal qabiil ma jiro muslimnimo ma jirto amalkaas diid baado oo aad shaqaysatay iyo kiil galaayaan
iyo NGO ku jawaabo walaal seena ilaa hadda markii macna markana aan baahayaan bacyaalan baahnaa maamulka degmada baahiyeen jeedin isna ku jawaabeen laakiin walaal hay'ad ilaa iyo NGO dumada dadka ku shaqeeyeen degmada Walween ilaa hadda wali jawaab ku biyeen wajirta macna baaqan dirna haddana kullay ma codsadaanay Koonfur Galbeed iyo wasaaradda marti qaadatay biyo iyo wash officerada ma meelay ma lagu baahayaan mana masuul ma haysan dadkii walaal badan baahayaan dadkan